akwatide nyare mbendele okulamuza nate obwa president Yoweri Kaguta Museveni ayan tatanse nteka teka zezo kwenja akalumu bendo bendo lya lwenzolyo nako olwaleero era n'asuubiza abeeka sese nti agenda kubaterayo ekisaawe ky'ennyonyi ekipya kwossa okuzimbayo oluguudo lw'eggaali y'omukka olw'omulembe olw'okutumbula obulambuzi n'ebyobusuubuzi. Museveni ategeezezza nti abalambuzi abeeyiweeka sese ne bendo bendo lya lwenzolyo okutwaliza wamu beetaagayo ebintu ebirala ebigonza entambula omuli ekisaawe eky'ennyonyi olwo nno beeyongera obungi ate ng'eggaali y'omukka yo yaakuyambako abali mu bya bizinensi. Museveni bino abyogeredde ku kisaawe ky'e Nyakasanga mu disitulikiti ey'e Kasese.